He mana o he aloha e o, no ka I pole I manu. He manu ku uho, e a, no mai kana.
No kalani here.